unanisikia? Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka nasahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama, yani tukuwa zaga vipi nyumbani? Hali ya mumeo na wana na anti Shani wachimwaga. Kile kidonge changu cha roho bado kinanitia tabu, najitahidi kukaza roho ila nazidisha adhabu. Tena silayu bo, nasubiri maajabu. Maumivu yangu yajapata Simba nikawa chui.